Squad! Whippin' and whippin' that.
Hita landa Tafanya ni pagawe
Mashabiki
Tafanya ni uawe Tafanya ni jikuze moyo Tafanya ni jitoe roho Tafanya ni jitoe roho Tafanya niji toero Kwa majina izi blako Mtoto wa ongulu Mkono moja kwenye chesti Tafanya niji toero
Tafanya niji toero Tafanya niji toero Tafanya niji toero Tafanya niji toero
Jaribu uwezavyo Penye uendapo Na mola kubariki Kwa chochote ufanyacho So ikikuwa mbaya Basi itakuwa mbaya
Biko
Na ikikuwa poa
Basi, basi, kuwe
Tafanya niji toero 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 Tafanya niji toero
Tafanya niji toero Shout out to all the hard workers out here, my nigga.
Shout out to all the shot callers. Money makers out here, my nigga.
Chia, si kujua, kujijua, ni kujiamini si kujiua Tutalala sisi wote jua ikitua So make sure Bwana Yesu amekufufua And if not, tuta live for the moment kama uwa Nitafanya chenye roho yangu inatambua Kani mbaya ikuwe mbaya, kani poa ikuwe poa 24, 7, 365 days I'ma push it to the limit in everything that I'm doing I'm the best of the best, so tonight is just a shoving I devil zero to the PLSCK Yo, I'm the best of the best, so tonight is just a shoving Let's get
Tafanya niji toero 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 Tafanya niji toero